Heaven's music.
Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Unilazae kwenye majani mabichi, uniongozae kwa njia za haki. Nipitiapo kati ya mauti, sitaogopa, wewe unami wanda meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu.
Oh,